Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu, nk'uko byategetswe n'Imana Umukiza wacu na Kristo Yesu twiringira, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nibyariye muri Kristo twemera. Imana Data ikugirira ubuntu, iguhe n'imbabazi n'amahoro, ifatanyije na Kristo Yesu umwami wacu. Nk'uko nabigusabye igihe najyaga mu ntara ya Macedonia, ugume Efezi kugira ngo ubuze abantu bariyo gukwiza inyigisho ziyobya. Ubabuze no kwihambira ku bitekerezo bitagira ishingiro no ku bisekuruza bitagira iherezo. Ibyo bizana impaka gusa, aho guteza imbere imigambi y'Imana twemezwa no kwizera Kristo. Intego mfite ngushinga ibyo ni ukugira ngo bagire urukundo rukomoka ku mutima uboneye utabarega ikibi no kwizera Kristo kuzira uburyarya. Bamwe bahushije iyo ntego bahera mu magambo y'amahombo, bashaka kuba bigisha b'amategeko nyamara batazi neza ibyo bavuga n'ibyo bemeza abantu bihandagaje. Turabizi koko amategeko ni meza igihe umuntu ayakoresha uko bikwiye. N'ubundi tuzi ko amategeko atashyiriweho intungane, ahubwo dore abo yashyiriweho: abagome n'ibigande, abatubaha Imana n'abanyabyaha, abahakana Imana n'abasuzugura ibyayo, abica ba se na ba nyina, kimwe n'abicanyi bose, abasambanyi basanzwe n'abasambana n'abo bahuje igitsina, abacuruza abantu n'ababeshyi n'abarahira ibinyoma, mbese abakora ibintu byose binyuranye n'inyigisho zishyitse. Izo nizo nyigisho zihuje n'ubutumwa nashinzwe bwerekeye ikuzo ry'Imana nyir'ugusingizwa. Ndashimira Umwami wacu Kristo Yesu watumye mbasha kumukorera, akangirira icyizere, bityo akanshinga umurimo we. Nari umuntu ukunda gutuka Imana, ngatoteza abayoboke bayo, nkaba n'umunyarugomo. Ariko Imana yarambabariye, kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko ntemeraga Kristo. Ubuntu Umwami wacu agira bwaransabye, kimwe n'ukwizera n'urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ry'ukuri kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Kristo Yesu yazanywe ku isi no gukiza abanyabyaha, kandi mu banyabyaha ni jye wa mbere. Ariko icyatumye Imana ingirira imbabazi ni ukugira ngo muri jye umunyabyaha wa mbere Kristo Yesu yerekana ukwihangana kwe kuzuye, bityo mbere urugero abazamwizera bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Umwami uhoraho ari we Mana imwe rukumbi idapfa kandi itarebwa n'amaso, ahabwa icyubahiro n'ikuzo iteka ryose. Amina. Timoteyo mwana wanjye, dore ibyo ngushinze bihuye n'ibyabanje guhanurwa kuri wowe. Ubyiteho bituma urwana intambara nziza, ukomere kuri Kristo twemera, ufite umutima utakurega ikibi. Uwo mutima bamwe banze kuwumvira, bareka kwizera Kristo, bamera nk'abigungiye mu matongo. Muri abo hari Himeneyo na Alegisanderi, nabeguriye Satani ngo bibigishe kutazongera gutuka Imana. Timoteyo wa mbere, umutwe wa kabiri. Mbere ya byose ndabihanangiriza ngo mu masengesho yanyu mujye musabira abantu bose, mwinginga Imana kandi mwishimira ku bwabo. Mujye musabira abami n'abandi bategetsi bose kugira ngo tugire amahoro n'ituze, maze tubeho twubaha Imana kandi turi inyangamugayo. Ngibyo byiza bishimisha Imana Umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa ngo babashe kumenya ukuri byuzuye. Hariho Imana imwe rukumbi, kandi umuhuza wayo n'abantu n'umwe, nawe ni umuntu, ni Kristo Yesu witanze agapfa ngo abere inshungu abantu bose. Icyo ni cyo cyemezo cy'uko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa cyatanzwe igihe kigeze. Ku bw'ibyo nashyiriweho kuba umuvugizi wa Kristo, nkaba n'intumwa ye ngo nigishe abatari Abayahudi ibyerekeye Kristo twemera n'ukuri kwe. Ndavuga ukuri, simbeshya. Ndashaka ko ahantu hose abagabo bajya basenga barambuye amaboko, bafite imitima iboneye, badafite umujinya cyangwa impaka. N'abagore nuko bajye bambara uko bikwiye, birimbishe nk'abanyamutima badashira isoni, atari ukuboha imisatsi no kwambara imikufi ya zahabu cyangwa amasaro y'agahebuzo cyangwa imyambaro y'igiciro gihanitse, ahubwo umurimbo wabo ube ibikorwa byiza bikwiriye abagore bubaha Imana. abagore bajye biga batuje kandi bubaha ku buryo bwose. Sinemera ko abagore bigisha cyangwa ngo bategeke abagabo, ahubwo bakwiriye kugira ituze. N'ubundi Adamu niwe waremwe mbere, Eva akurikiraho. Adamu siwe washutswe, ahubwo umugore we niwe washutswe, maze acumura ku Mana. Nyamara umugore azakirizwa mu ibyara nakomera kuri Kristo twemera, akagira urukundo, akiyegurira Imana kandi akaba umunyamutima. Timoteyo wa mbere, umutwe wa gatatu. Iri jambo ni iry'ukuri. Niba umuntu yifuza kuba umuyobozi w'umuryango w'Imana, aba yifuje umurimo mwiza. Umuyobozi w'umuryango w'Imana agomba kuba umuntu w'inyangamugayo, akaba n'umugabo ufite umugore umwe, udategekwa n'inda, ushyira mu gaciro kandi wiyubaha. Agomba kuba umuntu ukunda kwakira abagenzi, uzi kwigisha, utari umunywi w'inzoga cyangwa umurwanyi, ahubwo agomba kuba umunyamahoro, wirinda amahane kandi udakunda ifaranga. Agomba kuba azi kuyobora neza abo mu rugo rwe bwite no kumenyereza abana be guhora bubaha ababyeyi ku buryo bwose bukwiye. Unanirwa kuyobora urugo rwe bwite, yashobora ate kwita ku muryango w'Imana? Umuyobozi w'umuryango wayo ntakwiriye kuba umuntu wemeye Kristo vuba ngo atigire ishyano ryose, bityo agacirwa iteka nk'irya Satani. Nanone kandi agomba kuba umuntu n'abatemera Kristo bavuga neza, kugira ngo atagawa akagwa mu mutego wa Satani. Abadiyakoni nabo nuko, bagomba kuba abantu biyubaha, bataryarya, batari abanywi b'inzoga kandi badafite umururumba w'inyungu. Bagomba gukomera ku mabanga ya Kristo twemera, bafite imitima iboneye itabarega ikibi. Kandi rero bajye babanza bageragezwe, nyuma niba ntacyo bagawa babone gukora uwo murimo w'ubudiyakoni. Abadiyakoni kazi nabo bagomba kuba ari abantu biyubaha, bakirinda gusebanya no gutegekwa n'inda, ahubwo nibaba indahemuka ku buryo bwose. Umudiyakoni wese agomba kuba umugabo ufite umugore umwe, uyobora neza abana be n'abandi bo mu rugo rwe. Abakora uwo murimo neza bibahesha umwanya mwiza, bigatuma bavuga bashize amanga uko bemera Kristo Yesu. Nkwandikiye ibyo niringiye kuzaza kugusura vuba. Icyakora nindamuka ntinze, urwandiko ruzakumenyesha uko umuntu agomba kwifata mu rugo rw'Imana, ni ukuvuga mu muryango w'Imana nzima, ari wo nkingi ishyigikiye ukuri kwayo. Ntawabihakana, ibanga ryo kubaha Imana rirakomeye. Uwo rivuga yagaragajwe ari umuntu, avuga ko ari intungane na mwuka w'Imana, arangamirwa n'abamarayika, yamamazwa mu mahanga, yemerwa n'abo ku isi, ajyanwa mu ijuru ahabwa ikuzo. Timoteyo wa mbere, umutwe wa kane. Mwuka w'Imana avuga yeruye ko mu minsi y'imperuka bamwe bazimura Kristo, bayoboka inyigisho ziyobya zikwizwa n'ingabo za Satani. Bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abanyabinyoma bafite imitima ihuramye, ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Bazabuza abantu gushakana no kurya bimwe na bimwe, kandi Imana ariyo yabiremye kugira ngo abayoboke bayo basobanukiwe ukuri babirye bayishimira. Erega iby'Imana yaremye byose ni byiza, kandi nta na kimwe kigomba gutabwa iyo bacyakiranye ishimwe, kuko kiba kejejwe n'ijambo ry'Imana no gusenga. Niwumvisha abavandimwe ibyo ngibyo, uzaba ubaye umugaragu mwiza wa Yesu Kristo. Bizagaragara ko utungwa n'amagambo ya Kristo twemera n'inyigisho nziza wakurikije. Naho ibitekerezo by'abakecuru bitagira ishingiro kandi bihakana Imana, ujye ubigendera kure, ahubwo wimenyereze kubaha Imana. Imyitozo ngororamubiri ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose, bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Iri jambo ni iry'ukuri kandi rikwiye kwemerwa na bose. Igituma twemera kuvunika tugahirimbana ni uko twiringiye Imana nzima yo mukiza w'abantu bose, cyane cyane abemera Kristo. Ngibyo byo ugomba kwemeza abantu no kubigisha. Ntakagire ugusuzugura ngo ni ukuri muto, ahubwo ubere urugero abemera Kristo mu mivugire, no mu myifatire no mu rukundo no mu kwemera Kristo no mu kugira umutima uboneye. Igihe ugitegereje ko nza, wihatire gusomera abantu ibyanditswe no kubakomeza no kubigisha. Ntukirengagize Imana ikurimo wahawe n'Imana, ubikesha ibyahanuwe igihe abakuru b'umuryango w'Imana bakurambikagaho ibiganza. Ngibyo ibyo ugomba kuzirikana ukabyitaho, nibwo bizagaragarira bose kutera imbere. Wirinde ubwawe, witondere n'ibyo wigisha, ubyizirikeho. Nugenza utyo, uzahabwa agakiza wowe n'abagutega amatwi. Timoteyo wa mbere, umutwe wa gatanu. Ntugacyahe umusaza, ahubwo ujye umuhugura nk'aho ari so, n'abasore ubahugure nk'aho ari abavandimwe bawe, abakecuru ubahugure nk'aho ari ababyeyi bawe, abari nabo nk'aho ari bashiki bawe, ubafitiye umutima uboneye rwose. Ubaha abapfakazi bamwe ba nyamwigendaho, naho niba umupfakazi afite abana cyangwa abuzukuru, nibabanze bagaragaze mu rugo rwabo bwite uko bubaha Imana, bitura ababyeyi babo ineza babagiriye. Ibyo ni byo bishimisha Imana. Umupfakazi nyamwigendaho kandi nyakujya yiringira Imana gusa, ntahwema kuyisenga no kuyiyambaza ijoro n'amanywa. Naho umupfakazi wibera mu mudamararo we, ku Mana abapfuye ahagaze. Ibyo bibashinge kugira ngo babe inyangamugayo. Niba umuntu atita kuri bene wabo, cyane cyane abo mu rugo rwe, uwaba yarahakanye Kristo twemera, ndetse abarutwa n'abatemera Kristo. Ntihakagire umugore uzandikwa mu mubare w'abapfakazi atarageza ku myaka 60 y'ubukuru, kandi atarashatswe n'umugabo umwe gusa. Agomba kubazwiho ibikorwa byiza ari byibi: kurera abana be neza, kwakira neza abagenzi, kuza ibirenge by'intore z'Imana, kugoboka imbabare, mbese kugira ibikorwa byiza by'uburyo bwose. Abapfakazi bakiri bato ntukabashyire mu mubare w'abandi, kuko iyo irari ryabo ribateye kureka Kristo, bongera gushaka abandi bagabo, bityo bakaba batsindwa n'urubanza rwo kureka ibyo bari biyemeje mbere. Byongeye kandi, bimenyereza kuzerera imihana bakabimburamukoro. Si ibyo gusa, ahubwo bahinduka n'abanyamazimwe, bakajya bivanga mu bitabareba bakavuga ibidakwiye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bakiri bato bongera gushyingirwa, bakabyara bakayobora ingo zabo, bityo bakima abanzi b'Imana urwaho rwo gusebya abayo. Kuko hari bamwe muri bo bamaze guteshuka bagakurikira Satani. Nihagira umugore wemera Kristo, akaba afite abapfakazi muri bene wabo, ajya abafasha kugira ngo byorohereze umuryango w'Imana ubone uko ugoboka abapfakazi nyamwigendaho. Abakuru bayobora neza umuryango w'Imana bakwiye guhembwa inshuro ebyiri, cyane cyane abavunwa no kwamamaza ijambo ry'Imana no kwigisha abandi. N'ubundi ibyanditswe biravuga ngo ntimugahambira umunwa w'ikimasa igihe gihonyora ingano, kandi ngo umukozi akwiye guhemberwa umurimo akora. Ntukemere ibyo barega umukuru w'umuryango w'Imana, kereka ashinjwa n'abagabo babiri cyangwa batatu. Abacumura ujye ubahanira mu ruhame kugira ngo abandi batinye. Ndakwihanangiriza ntanze Imana w'umugabo, ndetse na Kristo Yesu n'abamarayika bayo bayishagara, ukurikize ayo mabwiriza utagize aho ubogamira cyangwa ngo uce urwa kibera. Ntukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza ngo abe umukozi w'Imana. Ntukifatanye n'abandi gukora ibyaha, ahubwo wowe ubwawe ugumye kugira umutima uboneye. Reka kunywa amazi gusa, ahubwo ujye ukoresha ka divayi gake kubera igifu cyawe no guhora urwaragurika. Ibyaha by'abantu bamwe byigaragaza mbere y'uko bacirwa urubanza, naho iby'abandi bikagaragara hanyuma. Bityo n'ibikorwa byiza nabyo byigaragaza mbere y'igihe, kandi naho bitagaragara ku kanya ntibishobora guhora bihishwe. Timoteyo wa mbere, umutwe wa gatandatu. Abagizwe inkoreragahato bose nibemere ko bashebuja bakwiye kubaho rwose, kugira ngo hatagira utuka Imana cyangwa inyigisho zacu. Abafite bashebuja bemera Kristo ntibakabasuzugure bitwaza ko ari abavandimwe babo muri Kristo, ahubwo barushaho gukora bavunika, kuko abafashwa n'umurimo wabo mwiza ari bo bakunda, bahuje kwemera Kristo. dore ibyo ugomba kwigisha no kugiramo abandi inama. Nihagira uwigisha ibindi bidahuje n'amagambo ashyitse y'Umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zinogeye Imana, uwo ni umwirasi utagira icyazi, urwaye indwara yo kujya impaka no guterana amagambo. Ibyo ni byo bibyara ishyari n'amakimbirane, gusebanya no gukekera abandi bibi, n'impaka z'urudaca mu bantu bafite ubwenge bwononekaye, bakamye mu kuri, bibwira kubaha Imana aba yikurikiraniye inyungu. Icyakora koko, kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyurwa n'ibyo ufite bizana inyungu ikomeye. Erega ntacyo twazanye ku isi kandi nta n'icyo tuzabasha kuyivanaho, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara ntitunyurwe nabyo. Naho abararikira ubukungu bagwa mu mutego, bagashukwa n'irari ryinshi ry'ubupfu rikabangiza. Nicyo gituma abahomba byose bakarimbuka, koko gukunda amafaranga niyo nkomoko y'ibibi byose. Kuyararikira kwatumye bamwe bateshuka, bareka Kristo twemera, bakubitana n'ububabare bwinshi. Naho wowe muntu w'Imana, ibyo byose ujye ubigendera kure, uharanire gutunganira Imana no kuyubaha, kubindahemuka no kugira urukundo, kudacogora no kwiyoroshya. Ujye urwana intambara nziza, urwanire Kristo twemera, maze usingire ubugingo buhoraho. Ngibyo ibyo wahamagariwe, ukabyemeza neza mu ruhame, abantu benshi bakabibera abagabo. Imana ibeshaho byose niyo ntanze umugabo, na Kristo Yesu wabaye umugabo w'ibyo ukuri yemera imbere ya Ponsiyo Pilato, nawe mutanze umugabo yuko ngushinze ibingibi. Ujye ukurikiza ibyo wategetswe nta makemwa nta n'umugayo, kugeza igihe Umwami wacu Yesu Kristo azaba ahingutse. Imana nyir'ugusingizwa kandi ishobora byose, yo Mwami ugenga abami ikaba n'umutegetsi ugenga abategetsi, izabikora igihe cyabyo kigeze. Niyo yonyine ihoraho, ituye mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze ayibona kandi nta ubasha kuyibona. Ikuzo n'ububasha buhoraho bibi byayo. Amina. Abakungu b'iki gihe cya none, ubihanangirize ngo birinde gusuzugura no kwiringira ubukungu bushira vuba, ahubwo biringira Imana yiduhundazaho ibintu byose ngo tubikoreshe tubyishimira. Ubihanangirize kandi bajye bakora neza, ubukungu bwabo bube ibikorwa byiza, bahore biteguye gutanga ku byabo batitangiriye itama. Bityo bazaba bafite ifatizo ry'ubukungu bwiza babikiye igihe kizaza, kugira ngo basingire ubugingo nyakuri. Nuko rero Timoteyo, urinde icyo washinzwe, ugendere kure y'amagambo y'amanjwe y'abatitaye ku Mana, na kure y'impaka zingirwa bumenyi. Bamwe bitwaje ubwo bumenyi bituma bateshuka kuri Kristo twemera. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu.